again.
Ai, kwa mapenzi yanaraka again. Kwa kwa sijiwezi. Umenipa tenzi, tungo tata soga doktor wa marazi. Ya moyo wangu ikiwa hivi baby usishangae, najivunia kuwa nae. Kama shule darasa ni uzuria baby, kama penzi malazi ni ugulie, koki maji ni fungulie, ninye mbaka ni ogele, nilawane mwilizi mama penzi yako. Yeze dushelele, dushelele, dushelele.
Unanipa mapenzi ya moto, balidi unanipa joto, mwendo mdundo blokoto, mapenzi yetu moto moto. Nadeka kwako kamtoto, unanipa michezo ya utoto, ukweli ni bonge la mtoto, ninajivunia kukuacha siwezi. Na ndugu zako wambie wafurahi, kama tatizo ni posa wambie niko tayari. Tatoa kama ndoa ifungwe, nacho kipunga kipigwe, goma zote zichezwe.
Tucheze dushelele, dushelele, dushelele. Baby tucheze dushelele, dushelele, dushelele. Tucheze dushelele, dushelele, dushelele. Baby tucheze dushelele, dushelele, dushelele. Nimeushika wako yo, sitotesa wako yo. Wambie ndugu zako
Records.